Onke la mantombazana yaludinga uthando. Muthando okuthandayo umbambisise please. Ungamhlukumezi. Mina ngifuna umshado kuphela kuwe, my love. Utshontsha inhliziyo yami, abe-tracker bakubheka ngophephela. Sweetie bag, istofu ekamerweni, ikhekhe uyangifakela. Holding hands ebhishi esihlabathini ebusuku ngo-December. Kuphi uthando 24/7, ngikuvalele ekhebhen. Why? Ngakubeka isandla ngoba ungenza happy girl. Ngifuna ususa ukukhala ikhanda lakho njengo-happy girl.
Cela ukuthatha leli two, ithi ukhulumela abafethu. Yazi abaningi ababoni that women have it the hardest. Babheka izandla ebusweni, bazenza ama-makeup artist. Yazi uma ngikucabanga, I just picture flowers. Wish you could come together and scream out the world as ours. Iqinise elimsulwa, siyilutho ngaphandle kwenu. Thina siza ngamuva, over my drinks ikwimeme. Yazi ukuthini, I ngiyakuthanda sis, nawe ngiyakuthanda girl. Asazi kusasa lisiphatheleni, kumele ngikutshela. Ngiphinde futhi ngiyakuthanda sis, nawe ngiyakuthanda girl. Mangena wena kuvele kuxwebezele njenge-styling jela manje.
Abafazi, umama uncane u-aunt. Hope that explains the love that I have for you ntokazi. Vele ke nje ngi-out, nginothando uma ngisashele. And vele ngizokubeka isandla uma ngikuthandazela. I got dreams for you, ngizokutshela kahle ekuseni. Right now I pray to God that he take away all your pain. Cause you see the dude, help me appreciate every woman, every Susan. Usibongile uMthabiseni. Cause I stand as a man and I am what I am. Through your pain, through your tears, through your struggles, I got you. Ngithembe ngikubekele into enhle nganeno. No shame, no fear, I'm here to tell you I love you.